Buli muntu abadde ayongera sukaali mu eno supplimenti, eno video giwulirize bulungi. Eno booster yeemalirira, teyetaaga sukaali era ewoomera ddala. Ekirala, abakozesa ejjiiko nga opima yo supplimenti, okola nsobi kubanga eno supplimenti eri strong era bagiteeramu ejjiiko yaayo. Y'ensonga lwaki kajjiramu era kaba ka bwereere. Tukozesa scoops ebbiri zokka. Mu buli smoothie gy'oba okoze. Ate ebintu bino, starters nabagamba onywe emirundi esatu olunaku. Onywa ku makya nga wakazuukuka mu ttuntu n'ekiro nga tugenda kwebaka. Ekintu ekirala kye nabakuutira, kunywa mazzi ezo supplements zisobola okutambula mu mubiri, osobola okuba ng'ofunamu ng'ate bw'owoomerwa. Eno supplement oteekamu buteesi plain yogurt. Bitabuleko bulungi, osaliremu eryenvu abaakatandika katenze ndudde okugikozesa ne bakilanti bange badde basaba. Mina how do you use that tin? Mukitegedde, so bitabuleko obeere ng'obikozesa mu ngeri gye mba nkubuuliddemu. Atagirina w'eri ku Mina Body Clinic eri fully restocked. Ebintu bino biwoomera ddala ate tebirina side effects mbi ku mubiri okuggyako okugeza maybe for mwagirabako ne after yange mukola ki mugiraba. Tubaagala nnyo, mwebale tu.